radio huguka ukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM turi mu mwanya w'ikiganiro huguka cy'uyu munsi ni ikiganiro tujye kuganira ku mibonekere y'ifumbire yaba ifumbire y'imborera ndetse n'ifumbire mva ruganda turasangira namwe ibitekerezo aho muri hirya no hino aho muza kutubwira uko cyane cyane muri kwitegura igihembwe cy'akabiri cy'ihinga mwitegura uburyo muzabona izo fumbire zombi muziko n'amafumbire y'ubwoko butandukanye nzonyongera musaruro zikenewe kugira ngo bwa butaka burumbuke ubashe gutanga umusaruro kuri mikoro muri kumwe nange Florentine Mukarubayizere ko namwe mufite ijambo kuko muza kuduha ibitekerezo mu buryo bwo kuduhamagara cyangwa se kutwandikira abaduhamagara munakoresha ya mirongo isanzwe ni 0787 77 94 cyangwa se 0787 77 95 75 dusangire ijambo tuvuga kubibonekere y'ifumbire cyane cyane ifumbire y'imborera n'ifumbire mva ruganda izo zombi ni za fumbire zisanzwe muziko ari amoko atandukanye y'ifumbire mukanya turaza kubiganira mu buryo burambuye dore ko hari uburyo abahanga baba byize babiri nonosoye ndetse bakanabisesengura bakavuga bati ibingibi bikenewe muri ubu buryo ifumbire ikenewe muri ubu buryo ifumbire ifite umumaro y'unuyu ifumbire ikenewe igihe iki n'iki kugira ngo niba wahinze cya gihingwa kibone ibigitunga ya myunyu igize ayo mafumbire hanyuma kibashe gutanga umusaruro ubwo tutitaye ku bindi kuko hari n'ibindi bigira uruhare mu mibonekere y'umusaruro harimo ibigendanye n'izinyongera musaruro nk'amazi amazi ashobora guturuka ku mvura cyangwa se agaturuka kuyo wabitse ukavomerera hari n'izindi ibindi byose babi muri urwo ruhererekane rwose mu kugira ngo umusaruro uzabashe kuboneka niko bavuga ngo uruhererekane inyongera agaciro irwo ruhererekane rwose hakenewe ibintu bitandukanye kugira ngo wa musaruro uzabashe kuboneka uyu munsi rero turafata icyo gice kijyanye n'imibonekere y'ifumbire y'imborera n'imvaruganda aho tuza kuganira namwe hirya no hino muduha ibitekerezo ku mirongo twabahaye turaza no kugenda tuyisubiramo ariko turifashisha n'ibitabo bitandukanye ibitabo bivuga ku iby'ubuhinzi buteye imbere ubuhinzi bugamije umusaruro
Nyakurazinduka mu musesa gahinga
Umuhinzi nyakuri nuwo
Agahinga umusozi watibagiwe n'ibishanga
Umuhinzi nyakuri nuwo
Acukura imiringo tagatera w'ibyatsi Agatera ibyatsi ngatera ubusaku muri rwagisuri Agateru rubingo na tribu sakumu Beta gafumbira jane nguwa kuizu musaruro we
Umuizi nyakuri nuwa
Ate ibiti ni jati ndumbura butaka
ifumbire y'imborera ndetse n'ifumbire mva ruganda reka tubanze turebere hamwe ibigendanye no kukurumbura ubutaka dore ko ubutaka buba bukeneye kurumburwa hari ukubungabunga ubutaka icyo ni igice kimwe ariko hakabaho no kurumbura ubutaka icyo ni ikindi gice mu bigendanye no kubungabunga ubutaka ni kwa kundi abahinzi cyangwa se ababishinzwe babusigasira kugira ngo butangizwa cyane cyane bwangizwa n'isuri isuri ishobora guterwa n'amazi isuri ishobora guterwa ndetse n'umuyaga hari iyo suri rero ikarindwa mu buryo butandukanye tutarinjiramo uyu mwanya no kubungabunga ubutaka ariko nanone hakaza noneho no kurumbura ubutaka ni bavuga kurumbura ubutaka uzumve indumbura butaka indumbura butaka ni iki indumbura butaka ni byongerwa mu butaka cyangwa se biterwa ku butaka kugira ngo uburumbuke buzamuke cyangwa se uburumbuke buboneke uburumbuke bw'ubutaka burangwa ni iki uburumbuke bw'ubutaka burangwa n'imyunyu ivugize ya yindi izatuma nuhingamo igihingwa runaka kibasha gutanga umusaruro mu babigize umwuga cyangwa se bahinga mu buryo bw'umwuga mu buryo bwagutse mbere yuko barumbura n'ubwo butaka barabanza bakamenya bati ese ubutaka bwacu bukeneye iki bushonje iki buhagaze bute kugira ngo tumenye uko tubugaburira kurumbura ubutaka rero ni ukubugaburira ushyiramo icyabuze kugira ngo nuhinga bibashe kwera kugira ngo bibashe kwera rero nuko habonekamo ya myunyu ngugu ya myunyu ntunga bihingwa muri iyo myunyu murabizi ko hari imyunyu ikenewe mu buryo ubu navuga bwagutse cyangwa se ikenewe cyane harimo iriya myunyu ya NPK azote potasi na fosfore iyo myunyu kwa ari itatu akaza n'indi myunyu yindi za ku ruhande yindi nka za kalisiyumu za manyeziyumu ni imyunyu itandukanye yang twagiye tuyiganiraho ndatuzana bikaba tunabiganireho mu buryo gusobanukirwa neza ibigendanye n'izindumbura butaka iyo myunyu rero niyo bapima iyo bapima ubutaka bagapima imyunyu bapima n'imiterere y'ubutaka ku butaka buhitisha amazi ku butaka buhitisha umwuka uko ubutaka mbese bwitwara bumeze kugira ngo bamenye uko babusigasira cyangwa se bongera umurumbuko wabo kwa bishoboye rero bagana ibigo bibishinzwe kugira ngo bapimire ubutaka bamara kubupima bakababwira n'icyo bakora kugira ngo babashe kuburumbura nibahinga bizabashe kwera naye mpamvu hari uburyo nyine babipima mu laboratwari cyangwa se mu mazu apima ubutaka yabugenewe ariko hari n'abandi bapimisha ijisho hari uburyo bwa gakondo busanzwe namwe muzi abahinzi muzi cyangwa se nabandi bamenyereye iby'ubuhinzi bavuga bati twebwe ubutaka burumbuka ushobora no kubureba ku isura ukabubona n'ubutaka butarumbuka cyangwa se ubutaka bubi ushobora no kureba ku isura ukabubona urebye ibimera bizaho atu nk'ubutaka busharira usanga hamera ibintu by'ishinge shinge sinzi niba muzizi ariko hari abazizi sinzi ko mwebwe muzita kuko ikinyarwanda kiragutse mu bitabo bavuga ishinge hari ndetse n'ibishihe ibintu bimera kuri ubwo butaka ukavuga uti ubutaka kubera ko buriho iki kimera rwose ntabwo bufite imyunyu ihagije abyo usanga hariho n'utundi twatsi tubusha kugaragariza ko ubutaka bwawe rwose nta kintu kirimo usanga utwo twatsi turahamera cyane izo zakura isuka n'izindi usanga twabaye nk'icyorezo hanyuma ukavuga uti ubutaka bwanjye bukeneye kugaburirwa hari n'igihe utabibona kubera ko wenda utawagize umwanya wo kubureka ngo bwisubire uburaze umenye ibimeraho ahubwo wahinga ukabona ntacyo usaruyemo nk'uko kudasaruramo bikaba byaterwa n'impamvu zitandukanye harimo no kuba ubutaka bukennye cyangwa se ubutaka bushonje gutya hari igice kigendanye no gufumbira mbere y'uko winjira mu bugeneye no gufumbira ni byiza gusobanukirwa neza n'ubutaka ugiye gufumbira n'ubuhe kuko hari n'ubutaka utafumbira rwose bitewe n'imiterere yabwo ngira ngo mu Rwanda kubera ko ubutaka bwinshi usanga bwaramaze guhingwa abasokuruza ba kera ntabwo bakundaga gufumbira kuko ubutaka bwari bwihaje mu ifumbire ku buryo washobora gushyiramo wenda ibihingwa runaka bikavomamo imyunyu hagasigaramo iyindi ugasanga mu butaka harimo reserve cyangwa se harimo imyunyu isigaramo ku buryo mu gihe cy'ihinga runaka bitaba ngombwa ko wongeramo imyunyu ni mu gihe cya kera ariko ubu ngubu ngira ngo utafumbiye nta kintu ubona rwose haba ku ifumbire y'imborera cyane cyane kuko ifumbire ari iy'ibanze noneho akabaho n'abongeraho ifumbire mvaruganda kugira ngo bagere ku gipimo cy'umusaruro imibonekere y'iyo fumbire rero iteye ite ibyo tuza kurebaho mu kanya ko tubanje gusobanukirwa neza n'uko kurumbura ubutaka icyari cyo mu kanya turakomeza
chumba chime cha marakunzura
nakomeje kugenda mbikumuzaho nyine muri iki kiganiro cyacu ni kiganiro hugukaho turi kuvuga ku ifumbire cyane tuvuga ko mibonekere ari kwiye kuboneka rwose nkawe uri mu buhinzi ifumbire kwiye kuyigira kuko ifasha mu kurumbura ubutaka rero bikaba ari ibintu by'ingenzi kuko iyo kurumbura ubutaka bivuga kubuha ibyangombwa nifashishije igitabo cyanditswe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi urupapuro rwa 240 ku bigendanye no kurumbura ubutaka ni igitabo kirimo amakuru menshi y'ubuhinzi cyakindi bitaje ndagricole hanyuma rero iki bavuga ko kurumbura ubutaka bivuga kubuha ibyangombwa byose bituma bushobora gutunga igihingwa uretse rero kurindwa isuri ubutaka bugomba kuvugururwa bukagaburirwa hagakosorwa makosa amwe namwe nk'ubusharire n'andi yabatuma imyunyu imwe n'imwe idashobora kuvomwa neza n'ibihingwa kuko ibyo kuri ibyo akaba hiyongeraho kubuha imyunyu ngugu imyunyu ari byo bita gufumbira kubera iyo myunyu rero ijyanwa n'amazi ni ngombwa ko buba bufite babare ni ngombwa ko bafite amazi akenewe ari byo kuvomerera bibaye ngombwa uravomerera cyangwa se akaba ari igihe cy'imvura biba ari amahire ku bantu badafite uburyo bwo kuvomerera iyo fumbire rero muri kwa kubungabunga ubutaka mu kubuvugurura no kubugaburira hakoreshwa iyi fumbire y'imborera ni fumbire ibigomba kuboneka rwose mu gihe cy'ihinga ifumbire rero ni ifumbire ituruka ku binyabuzima byose bibora ubwo ni ibyatsi mu binyabuzima harimo ibintu byose bifite ubuzima ibintu byose bibora hanyuma ikaba igabanyijemo ibice bibiri by'ifumbire y'imborera narikomoka ku matungo n'indi ishobora gukorwa ku ruhande itakomotse ku matungo kuri igakomoka kuri ibyo bibora
Maiture maikorere neza yishakire kimutunga Bunyarwanda wowe urabyumvute
Hirya no hino mu masambu y'abahinzi usanga bamwe bavuga bati rwose imborera ni nkeya ugasanga barashyiramo wenda niba bagiye guhinga ibigori barayora ku mumashyi bagashyira mu mwobo w'ibigori niba ari ibishyimbo nuko cyangwa se hari n'abahinga bagahingiraho kubera ko ifumbire yababanye nkeya ikaba na nkeya kubera ko burya ibikenewe ku kigero cyo hejuru kandi iyi fumbire ibifite umumaro kuko ikora ibintu bitandukanye aribyo tuza kuvugaho mu kanya ibintu bigera ku munani iyi fumbire imaze mu butaka. Iyi fumbire rero nk'uko remeze kuvuga kugira ngo uyibone nuko uba woroye cyo ni cyambere umworozi ayibona mu buryo bworoshye woroye inka cyangwa se woroye amatungo magufi ingano y'ifumbire igaterwa n'umubare w'amatungo magufi woroye ushobora no kuyikorera rwose kuko hari abayikora ugasanga bafashe ibintu byose bibora baragenda bakora iyo fumbire y'imborera bagakora umushinga wo kuboza ibyo bibasha kubora bakabibyaza umusaruro bakayijyana ku isoko ugasanga rwose yihagazeho nayo iragurwa. Iyi fumbire rero mu buryo bumwe cyangwa se ubundi wowe wiyemeje guhinga ubu yikeneye kuko ntiwavuga ngo nzahinga ntayikoresheje yego hari ibihingwa bimwe bishobora kwirwanaho cyane cyane nk'ibinyabijumba ariko icyo gihe nabwo ntabwo bitanga umusaruro ugasanga umuntu arahinze ntafumbiye kubera ko nyine avuga ati iki gihingwa cyo ntabwo tumenyereye kugifumbira ugasanga apfuye guhinga ariko ifumbire y'imborera irakenewe rwose. Turaza kuvuga ku bintu umunane ikemura mu butaka cyangwa se ifasha rwose kuba ikize ku myunyu ariko iyi fumbire ni ifumbire ikenewe cyane ndetse abahanga mu by'ubutaka bavuga ko uko ikoreshwa ubu ngubu abahinzi ko bayikoresha ntabwo bayikoresha ku gipimo nyacyo kubera ko bakoresha nkeya.
Inzara n'umukene bizanyura turi maso kandi twitwaje intwaro zacu ubuhinzi n'ubworozi.
Mbere ko tuvuga kuri iyo mimaro y'iyo fumbire reka twakire bimwe mu bitekerezo byanyu abaduhamagara tugiye kwakira ibitekerezo nka bibiri hanyuma dukomeze tuvuge ku mumaro w'iyi fumbire cyangwa se impamvu ari ngombwa kuyikoresha ndetse byaba ngombwa ukemera ugashora rwose kugira ngo uzabashe kugera ku gipimo cy'umusaruro kuko ibikenewe muri bwa butaka nk'uko ababisesenguye babona ko ari ngombwa. Abaduha ibitekerezo rero muraduhamagara ni kuri ya mirongo ni 07/87/97/91 cyangwa se 07/87/91/75 abona abaduhamagara dusangira ijambo se iyo fumbire y'imborera muntu kuyibona muntu kuyikoresha mwayiteguye cyangwa muravuga muti reka duhinge tuzayikoresha mu gihembwe cya mbere mu gihembwe cya kabiri tubyihorere tukoreshe yari isanzwe iri mu butaka ibiri bizajyamo bizitunga cyangwa se bizakoresha irimo simbizi ariko ubwo muraduha ibitekerezo muri ubwo buryo n'abatwandikira namwe mushobora kutwandikira kuri nimero zikurikira ni kuri 07/82/16/55/59 tugasangira ijambo kuri mikrofoni Florentine Mukarubayiza mu kanya turasesengura by'umumaro w'iyi fumbire impamvu ari ngombwa kuyikoresha mu gihe uri umuhinzi hanyuma namwe mugenda mutubwira uko mugenda muyibona nuko mugerageza kugenda muyongera kugira ngo mugaburire ubutaka murumbure ubutaka.
Imana yaremye umuntu imuha gutegeka isi mwayiture mwayikorere neza yishakire ikimutunga. Munyarwanda wowe urabyumvute haguruka ufata isuku uhinge kandi borore kijyambere. Abanyarwanda twarahinze turahinga tuzahinga Abanyarwanda twaroroye turorora tuzorora aha. Dufumbire cyane imirima kugira ngo twihaze mu biribwa inzara n'ubukene bizanyuraye turi maso kandi twitwaje intwaro zacu ubuhinzi n'ubworozi. Hinga umurima wawe ukurikiza amabwiriza uhabwa n'impuhwe zidahwema kutwereka uko bafata amatungo n'ubutaka neza ngo turwanye isuri ducukure imiringoti duteraho ibyatsi dutere ubwo
ubwatsi bwo kugaburira amatungo utere setari yagiri busa ku mubigo kandi tujye twibuka kubuza amatungo kwa veterineri n'ibiraro byacu bihorana isuku kugira ngo amatungo ahorane ubuzima bwiza bityo natwe tubone ifumbire ihagije tubone amata tubone inyama n'amagi bihagije kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze ubundi urebe n'urukundo burataha iwacu kuko twahuje ubuhinzi n'ubworozi bwa kijyambere dufumbire cyane imirima
None se kujimije amatara kaga
mbe ndetse urasubira hanze se
none se ntujya mu cyumba cy'umwana kureba ko yiyoroshe neza
reka mwihore titamaze kuba mukuru ariyorosa
ego ko mugabo wanjye
ikize
niko kaga titamaze kuba mukuru ku myaka ine ku buryo tugomba kumureka akiyorosa akimanura inzitiramibu neza akayitebeza mu gitanda ahantu hose
arabikora yewe igire ku mwana aca kenge cyangwa ubundi wowe wagiye ukayimumanurira hari ikibazo
none se muri umuntu nawe ko ndi kumubikira mukangure
nangire rero dore ndananiwe sinabyo kadona kandi rwose mbabarira ubyumve ko nananiwe byanyabyo rwose unyumve pe unyumve
ku buryo utabyuka ngo ujye mu cyumba cy'umwana umworose neza umumanurire n'inzitiramibu imurinda kumwa n'umukwirakwiza malaria
nuko byo ngo niha amazi kose nduva ntabishobora ruva n'ibitotsi byanyuze amaso ahubwo ungire neza warekewe kumvugisha rwose ukareka ngasinzira
ntananiwe
rwose unyumve
ubu mwana arinde kurara ku buriri butariho inzitiramibu ngo wananiwe
naryameye umunsi umwe se uramutwara iki
umunsi umwe uramutwara iki ubu se umubu ni umuruma ukamushyiramo udukoko dutera malaria ntabwo ejo cyangwa ejo bundi uzajya kumuvuza
nzamuvuza nyine ntafite mituweli se
ngaho ibaze nawe kugira mituweli se bivuze kwitegeza indwara cyangwa nturabona ukuntu malaria igeze ku bana bato cyane cyane abari munsi y'imyaka itanu bazahaze
ndabizi iyo bagezeho isi kitanzitse ariko nyine gira icyizere ntacyo ari bube nijoro rimwe gusa
ubu ture gukora icyo tugomba gukora ngo turinde umwana wacu kuri umwana n'umubu ngo tugire icyizere waretse ubunebwe ukabyuka ukajya kureba umwana kaga
umugore uri hano rwose mpana yagiye yakutitirije rwose naguha amahoro pe
ariko ndatitiriza mvuga ukuri ubuse ko wiganyiriza kubyuka yarwaye wakiganyiriza kumujyana kwa muganga
nize umwana yarwaye se nyine ko aba yarwaye wakwiganyiriza
none se ko wasiba umunsi wose wagiye kumuvuza nkanswe kubyuka iminota ibiri gusa
ega n'umunaniro we ntabwo ubyumva koko
ega ndabyumva kunaniwe ndabyumva rwose ariko nawe utekereza kwirirwa kwa muganga tekereza amafaranga uzatanga hanyuma utekereze n'ubuzima bw'umwana wacu buzazahara hanyuma ugereranye n'uwo munaniro ufite wumva igikwiye
yivuga rwose nibyo pe ubuse mbyukera mbyuke cyangwa ngire ntego
ndabona utabyumva reka mbyuke njye kwirebera umwana uyu ntashaka akanguke
rekandira ndakubwira ko naniwe nshaka kwiruhukira nawe ukariza umwana muto ntasoni
kari wowe utanyumva se aho naguhereye iyo ujya kureba umwana ntuba wamworoshe wamumanuye inzitiramibu wagarutse wanasinziriye
ngaho hendahenda ubu yongera asinzire nanjye reka ndebe titi wamuga n'ubunebwe bw'umunota bushobora guteza ibyago umwana wanjye byo kurumwa n'umubu utera malaria ubuzima bwe bukahazaharira
mubyeyi genzura neza buri joro ko abana bose cyane cyane abari munsi y'imyaka itanu baryamye mu nzitiramibu ikoranye umuti bizabarinda kurumwa n'umubu ukwirakwiza udukoko dutera malaria bityo mugire ubuzima bwiza bibe ishema ry'umuryango wawe ni ngombwa ko ababyeyi bombi bagira uruhare mu kurinda abana babo malaria kuko bibarinda kurwara malaria n'impfu ziyikomokaho impinja n'abana bari munsi y'imyaka itanu bafite ibyago byo kwandura no kuzahazwa n'indwara ya malaria erega kurandura malaria bihera kuri njye
ubu butumwa mubugejejweho n'urunana development communication ku bufatanye na minisiteri y'ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC na Intrahealth International muri gahunda yitwa ingobyi ku nkunga ya USAID
radio goka wakomeje gutega amatwi ku 105.9 FM kuri mikuru ya kere kumwe nange Florentine Mukarubayiza turimo turaganira kubonekere ifumbire hari ifumbire y'imborera ndetse n'ifumbire mvaruganda imvaruganda yo ntabwo tuyitindaho cyane kuko ushaka kuyibona utanga komande bakayikuzanira cyangwa se ukayigura kuri nkunganire cyangwa ukajya ku maguriro ukayibona ariko ntabyo bisaba kugira ngo ubifiteho ubumenyi uvuga uti se nkeneye NPK nkeneye DAP se nkeneye IRE nkeneye nandi mafumbire yandi akoreshwa ku bindi bihingwa harakoreshwa kuri kawa akoreshwa ku cyayi ayo mafumbire yose ashobora kuboneka abo twaganiriye nabwo majwi mbashije kuyabona bamwe mu ikawa reka twikomereze tuzabigarukaho ubutaha kuko barimo bavuga bati twebwe imvaruganda ntabwo iboneka kandi irakenewe kugira ngo kawa zitange umusaruro urushijeho kuba mwinshi kuko mu Rwanda abahinzi b'ikawa baracyari ku biro bitatu ku kiti kimwe kandi bagombye kugira nibura ku biro 8-9 cyangwa se 10 reka twigire ku ifumbire y'imborera kuko niyo tuza kwibandaho cyane uko ushobora kuyibona hari abatekereza gusa ibigendanye n'imborera ikomoka ku matungo ariko hari uburyo bwinshi bwo kongera imborera mu butaka nibyo tugiye gusesengura mu kanya
kandi tujye twibuka kuvuza amatungo kwa veterineri n'ibiraro byacu bihorane isuku amatungo ahora n'ubuzima bwiza bityo natwe tubona ifumbire ihagije tubona amata tubona inyama n'amagi bihagije kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze ubundi urebe n'urukundo burataha iwacu kuko twahuje ubuhinzi n'ubworozi bwa kijyambere Ifumbire cyane imirima kugira ngo twihaze mu biribwa inzara n'ubukene bizanyuraye turi maso kandi twitwaje intwaro zacu ubuhinzi n'ubworozi nibyari umunyarwanda azasonza kandi yaritabiriye isuka yagambiriye kwihaza mu biribwa nitara zahirima na kabo
nkuko narimaze kubabwira mu kanya rero ifumbire y'imborera ituma ubutaka bworoha irinda isuri ituma umwuka utembera neza mu butaka igaburira ubutaka igatanga imyunyu ivugurura imiterere y'ubutaka ibikize ku ntunga gihingwa zituma udukoko twiyongera mu butaka igabanya ubusharire bw'ubutaka ikanagabanya uburozi bumwe na bumwe mu butaka kandi ikaba yifitemo ubushobozi bwo gufasha igihingwa guhangana n'indwara ifumbire y'imborera rero abenshi cyangwa se bamwe tuvuze imborera bumva yafumbire y'amoko abiri hari ifumbire ikomoka ku matungo hari n'ifumbire ikomoka kuri ya yindi bakora hari abavuga ngo ni compost ya yindi bakora y'ibirundo ariko hari ibintu bitandukanye bishobora gutuma imborera iboneka imborera iboneka uretse ubwo buryo bwombi hari ubundi buryo imborera iyongera mu butaka n'uburyo bugera kuri bungahera uburyo bugera kuri butanu ubundi ushobora gukoresha imborera ikiyongera mu butaka uburyo bwa mbere rero bushobora gutuma imborera yiyongera mu butaka ubwo uratubwira niba bishoboka ni uburyo bwo kuraza umurima iyo abantu batekereza bavuze kuraza umurima bamwe mabyumva nk'inzuzi kubera ko ubutaka muri ibi bihugu byacu mu Rwanda usanga ubutaka buhingwa ari buto cyane ugasanga umuhinzi mu kigereranyo rusange baramubarira ubutaka butagera kuri hegitari usanga ari igice cya hegitari ku muhinzi usaranganije abantu bose ubutaka ibyo rero bigatuma ubutaka buhora bukoreshwa ubwo butaka bugahora bukoreshwa ariko uburyo bwo kuraza umurima bituma ubutaka buruhuka ubutaka bukaruhuka noneho ibyatsi bikimeza birimeza ibiti n'amababi nabyo byumye bikagwa kuri bwa butaka bikabora mu gihe cyo guhinga bwa butaka noneho ubutaka bukabonera ifumbire y'imborera ihagije n'imyunyu myinshi bityo bukisubira cyangwa se bukisubira ukisuna kwisubira niho kwisana ubutaka rwo babukeneye kuruhuka cyo ni gice cy'ambere cyangwa se ni kimwe mu bishobora gutuma ubutaka bwongera kugira imborera kuko bya byatsi byameze yamababi y'ibiti yamababi atandukanye nayo ahinduka imborera wahinga ugasanga ubutaka bwararuhutse ariko bukabona niyo fumbire ikomoka kuri ibyo bihingwa ihandi imborera ishobora kuva ni mu gusasira umurima gusasira ni uburyo bwiza bwo kubungabunga ubutaka unabungabunga igihingwa ngira ngo abahinzi barabyumva cyane 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 abahinzi bahinga kawa abahinzi bahinga imboga zitandukanye abahinzi bahinga ikindi bakunda gusasira ni kira imbuto imboga n'imbuto ndabonye ibyo abahinzi bakunda gusasira abahinzi b'inyanya abahinzi b'intoryi abahinzi bikira bikawa butwa bavuze muri uko gusasira rero iyo usasiye uretse kuba birwanya isuri isaso ituma ubutaka bugira uburumbuke kuko iyi saso ihindukira ikabora hanyuma ikongera uburumbuke bw'ubwo butaka ibihingwa bimwe na bimwe rero bikaba bikenera iyo saso hari n'ibindi abantu badakunda gusasira ariko nabyo bisasiye ntabwo byakwanga kuko iyo usasiye ubutaka ubutumye ubutaka bugira ubuhehere ubutaka bugubwa neza ubutaka bukomeza kugenda bugira ubuzima reka tubyite dutyo ubwo rero iyo usasiye ubutwikiriye ubutaka ya saso iragenda igahinduka nanone ifumbire bityo ukawongereye imborera mu murima wawe isaso rero ushobora gusasira bikuva kuri santimetero 10 kugera kuri 20 mu buhagarike isaso ntabwo igomba gukora ku gihingwa gisasirwa kugira ngo ukirinde umuswa cyangwa se izindi mikorobe cyangwa se utundi duhumyo twacyangiza aho no ku isaso twabonye ko icyambere ushobora kuraza umurima wawe ukisubira ukongera ukagira uburumbuke cyangwa se ugasasira ukabungabunga uburumbuke bw'ubutaka wongeramo ubusasira hanyuma niyo saso ikaza kubyarira ifumbire ikindi ni ugutaba ibyatsi cyangwa se ibisigazwa by'imyaka ese ibyo biracyakorwa simbizi namwe munatubwira ariko nabyo bifasha mu kongera uburumbuke bw'ubutaka
agahita sibitsa muri banki z'abaturage ubukene bukagenda bukenera ubwo umugore n'abana bakizihirwa bati harakaba gusuka n'ifumbire tufumbire cyane imirima kugira ngo twihaze mu biribwa
ganira kubijyanye no kurumbura ubutaka hakoreshejwe ifumbire y'imborera tuvuga ku mibonekere yayo twabonye ko iyo fumbire idakomoka kuri ya matungo woroye gusa cyangwa se ngo yava kuri bya birundo wakoze ahubwo hari n'ubundi buryo bwo kongera imborera mu butaka harimo kuraza ubutaka angahaho bamwe usanga bavuga bati ntabwo bikidushobokeye nawo byashobokera ari gusasira ubutaka ariko none twe tugeze ku ngingo igendanye no gutaba ibyatsi cyangwa se ibisigazwa by'imyaka ubundi abahanga cyangwa se abasesenguzi muri bigendanye n'imirire y'ibihingwa cyangwa se ku bihingwa bikura igihingwa kiri gukura ngo kizamura imyunyu mu butaka imyunyu rero ni igenda igafasha cyangwa igakora amababi igakora uruti igakora amashami igakora indabo igakora imbuto igakora bya bindi byose bya gice cyo hejuru cyose burya kiba gikozwe kubera ko hari imyunyu yavomwe muri bwa butaka iyo rero usaruye ibyo byatsi cyangwa se iyo ibyo bisigazwa by'umusaruro utabikoresheje muri wa murima ni nkaho uba ubisahuye usahuye bwa butaka iyo rero ubashije kubikoresha ubushurije mu butaka imyunyu imwe n'imwe kubera ko ibyo ngibyo yamababi yamashami biba bigizwe n'intunga bihingwa icyo gihe rero bisaba kugira ngo niba ufite ibyatsi cyangwa se bisigazwa by'imyaka nabyo kuko bifasha mu kurumbura ubutaka ushobora gusubizamo igice kinini iyo ubisubijemo ubushubijemo igice kinini cy'imyunyu yari birimo ibyatsi bitarwa bitabga ni ibyatsi biba byatewe ku materasi ku miringoti biba byarajwe mu murima cyangwa se bisigazwa by'imyaka aho byaturuka hose bibanza gutemwa hanyuma bigahingirwaho ari abantu bakunda kubikora cyane cyane iyo batabira ibinyabijumba ugasanga baragenda bakora iki icyo bitakugira gutera numurenzo ni iki ubwo munaza kutubwira ni ngombwa kwitondera gutaba ibigorigori n'ibikenyeri byinshi kuko mu gihe cyabyo cyo kubora bitwara azote nyinshi y'ubutaka ibyiza ni ugutaba bike bishoboka ibindi bigakorwamo ifumbire y'imborera hejuru y'ubutaka umva ko ugomba kubyitondera n'uburyo ubikoresha n'ukoresha byinshi ikindi kandi iyo ari igihe cy'indwara runaka ngira ngo murabizi ko muri iyi minsi muri iki gihe tugezemo hagenda hari aboneka indwara runaka zishobora kwambukiranya ibihingwa n'ibindi icyo gihe bisaba kubyitondera kuko hari indwara bakubwira ngo ibisigazwa by'umusaruro byose bikure mu murima ubijyane kugira ngo indwara zidakomeza kwiyongera muri uwo murima aho ngaho naho ni ukubyitondera ikindi ukamenya ingano y'ibyo utaba iyariyo hari ibyatsi bizwiho ko birumbura ubutaka mukanya turabivugaho ariko nawe waduha ibitekerezo reka tuguhe umwanya bashobora kuduha ibitekerezo mukoreshe ya mirongo isanzwe ni 0787 97 84 cyangwa 0787 97 85 kuri mikoro muri kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza mukanya turavuga ubundi buryo imborera iboneka muko turi kuvuga ku mibonekere y'ifumbire ariko twibanze cyane cyane ku ifumbire y'imborera kuko imva ruganda yo nayo hari uburyo iboneka dore ko itana korerwa inaha hari uburyo iboneka ariko turibanda kwiboneka noneho yaboneka ite iyo umuhinzi ashobora no kwibonera ubwe ku giti cye akavuga ati ngewe ngomba kubona imborera ihagije nzakoresha mu buhinzi bwanjye
Umugene bizanyura he turi maso kandi twitwaje intwaro zacu ubuhinzi n'ubworozi Umunyarwanda zasonza kandi yaritabiriye isuka yagambiriye kwihaza ubiribwa nitara zahiri mana kaboho ku mutwe acaracara ngo aracinjura mu mahanga kandi atarigeze atezuka kwisuka n'ifumbire yihata gutera imbuto z'indobanura ziterera igihe cyazo agatera imyaka mu butaka bwiza no mu turere tuberanye nayo agatera banga imyaka ku buryo bw'ingira kamaro aha agatera imboga n'imbuto ziribwa agahinga ingandura rugo
ni radio gukaba komeje gutega amatwi ku 105.9 FM kuri mikoro nakere kumwe nange Florentine Mukarubayiza turimo turaganira ku mibonekere y'ifumbire twibanda cyane cyane ku ifumbire y'imborera mva ruganda yo tuzagerekwa mu bindi bihe kuko ndabona amasaha yacu agenda yihuta ubwo nabaduha ibitekerezo muze gukoresha cyane cyane kutwandikira mugira ibyo mutubwira musobanuza se cyangwa se mwunganira muri iki kiganiro nukoreza ubutumwa bugufi kuri nimero 0782161655 cyangwa se 0788611698 reka tujye kuri mubonekere y'imborera twabonye ko imborera ntabwo iva mu kiraro gusa ntabwo iva mu kiraro ijya mu butaka ahubwo hari n'ubundi buryo umuntu uri mu buhinzi ashobora kongera ingano y'imborera mu butaka bwe akoresheje ubundi buryo twabonye bwo kuraza imirima aho ubutaka bwisubira bukazana ibyatsi ibi byatsi bikazafasha mu kongera imborera mu butaka hari gusasira isaso irabo rikongera imborera mu butaka hari ndetse no ibisigazwa by'imyaka bishobora gutabwa cyangwa se ibyatsi runaka hari noneho tugese ku cyakangahera cya kane hari uburyo bwo gukoresha ibihingwa ndumbura butaka hari ibihingwa bikize ku myunyu runaka ushobora guhinga mu murima wawe bikawufasha kongera uburumbuke uburumbuke ni iki ni kwa kundi ubutaka buba bufite imyunyu runaka ikenewe n'ibihingwa ibyo bihingwa rero hari ibyo abahanga bavuze navuze ko ndikifashisha igitabo cyanditswe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ku bigendanye no kurumbura ubutaka hari ibihingwa fumbire cyangwa se ibihingwa ndumbura butaka ibyo bihingwa fumbire ni bihingwa bihingirwa kuzatabwa tuvuze bihingwa ndumbura butaka twatuvuze muri rusange kuko hari nibihingwa bisanzwe birumbura ubutaka cyane cyane nk'ibinyamisogwe kuko bigira uruhare mu gukurura umunyu wa azote mu kirere bityo bikaba byakongera uburumbuke bw'ubutaka ariko hari nibihingwa fumbire bihingwa kugira ngo bizakoreshwe nk'ifumbire reka dukoreshe iryo jambo ibihingwa fumbire ibihingwa fumbire rero ngo ni ibihingwa bihingirwa kuzatabwa ibyo ni bihingwa biri mu muryango w'ibinyamisogwe nka aribyo bita mukuna ndetse na desmodium hari byitwa rizerne n'ibindi ibi bifata azote iri mu mwuka ari nayo ituma ibihingwa bikura bikayishyira mu butaka bikoresheje uduheri two kumizi yabyo iyo batabye igihingwa fumbire bari mu bongera nyine imborera mu butaka kuko birabora hanyuma bigatanga niyo mborera ndetse byarongereye n'umunyu wa azote mu butaka kuri twa duheri ujye ubona ngira ngo n'uburu gusarura nka soya cyangwa se uru gusarura n'ibishyimbo cyangwa se uru gusarura ibyo byose by'ibinyamisogwe ujye ubona uduheri kumizi twa duheri kumizi rero tuba turimo za bagiteri cyangwa se ibyo bita za zobiumu nayo ifasha icyo gihingwa gukurura ya azote yo mu kirere hari n'uburyo bongerera ibyo bihingwa bimwe na bimwe cyane cyane soya bakayongerera ubwo bushobozi hanyuma ikaba yakurura azote yo mu kirere bimwe mujya muvuga ngo ni inokirumusi tuzabigaruka mu biganiro byacu biri imbere tubisesengura hamwe n'abahanga babisobanukiwe cyane ahanga turi kwifashisha igitabo hanyuma dukomeje n'ikiganiro cyacu rero dore ko n'umwanya ugenda wihuta arabatubwiye bati ibyo rwose ni byiza ati ibyo byatsi byaboneka hehe ngira ngo mubajije abashinzwe iby'ubuhinzi babegereye ku murenge cyangwa se mu mugoronome runaka ashobora kukurangira uko wabona ibyo byatsi ndumbura butaka ndetse nuko wabihinga kugira ngo urumbure ubutaka bwawe tugiye noneho ku cya gatanu twabonye kuraza tubona gusasira tubona gutaba ibyatsi cyangwa se ibisigazwa by'umusaruro tubona guhinga ibihingwa fumbire uburyo bwa kane bwo kubona imborera turimo turavuga ku mibonekere y'ifumbire cyane cyane imborera hanyuma uburyo bwa gatanu ni uburyo gukoresha iminyorogoto ngira ngo muri iyi minsi nimukurikira muzumva ko hari abantu babikozemo business cyangwa se babikozemo imishinga ibabyarira inyungu bagakoresha iyo minyorogoto bakabona ifumbire iboze neza bakayishyira ku isoko bakayigurisha abantu bakeneye ifumbire nziza iboze neza kuko hari imikoreshereze y'iyo fumbire nabyo tuzabigarukaho kuko hari igihe ushobora gusanga umuntu uri mu buhinzi yakoresheje ifumbire y'imborera ariko wakwitegereza iyo mborera akoresheje ugasanga si imborera n'ibyatsi ashyize mu butaka igihingwa agiye gutera ntabwo kizayikoresha kuko izagenda ibanze yongere ivore ibone kurekura ya myunyu ibone kuba gutanga ya myunyu ikenewe kugira ngo igihingwa gikure neza ese uburyo bwo gukoresha iminyorogoto bwo bumeze bute nibwo tuza gusorezaho mu kiganiro cy'uyu munsi ikiganiro twibanze ku mibonekere y'ifumbire uburyo nabwo bufasha kubona imborera mu buryo bwihuse kuko hari n'ubundi buryo bakoresha musanzwe muzi twagiye tunagarukaho kenshi uburyo gukoresha ibirundo hamwe bavanga ibyatsi bagashyiramo ivu bagashyiraho amaganga bagakomeza bagenda bazamura kugeza igihe ikirundo kigira nka metero irenga bakashyiramo igiti bakajya babigenzura bakabihindura ubwo buryo burakoreshwa cyane bakoresha ibisigazwa by'umusaruro cyangwa se n'ibindi byatsi bibasha kubora ariko noneho hari n'uburyo bundi wakoresha iminyorogoto ese iyi minyorogoto yo biba bimeze bite reka nabyo mu kanya turaza kubikomozaho ndetse tuzagira umwanya wo kubisesengura n'abantu babikoresha ndetse banabikoresha mu buryo kugira ngo biteze imbere bagurisha ifumbire ariko nawe uduteze amatwi ugire icyo wungukaho cyangwa niba hari icyo ubiziho nawe wadusangira za ku ubunararibonye bwawe ku bigendanye n'imikoreshereze y'iminyorogoto mu kugira ngo haboneke imborera mu butaka
ishakire kimutunga munyarwanda wowe urabyumvute hagoro kufata isuku hinga kandi borore kijyambere aba
abanyarwanda twarahinze turahinga tuzahinga abanyarwanda twaroroye turorora tuzorora aha dufumbire cyane imirima kugira ngo twihaze mu biribwa inzara n'ubukene bizanyuraye turi maso kandi twitwaje imbaro zacu ubuhinzi
Turakomeje n'ikiganiro cyacu rero tugira tugana no ku musozo twarimo tuvuga tuti tugiye gusoreza ku gukoresha iminyorogoto kugira ngo imborera yiyongere ubu n'ubundi buryo bukoreshwa mu kubona ifumbire y'imborera iyi fumbire ikorwa n'iminyorogoto ishangura imyanda yaba iyo mu gikoni mu mirima mu bimoteri mu nganda n'ahandi mu buryo bwihuse iminyorogoto rero ikurira neza ahantu tumagaye nduvuga ngo ahantu hahehereye hadakakaye ariko nanone hatajandamye hatari amazi menshi hatari ibiryo bihiye n'inyama hatari n'urumuri rwinshi ibyo twende tuzabigarukaho nitujya kuganira ku buryo ifumbire ikorwamo tuzabyinjiramo mu buryo busesenguye gusa mumenye ko hari ifumbire iboneka ruko biyambaje iyi minyorogoto ubundi minyorogoto ni inshuti z'abahinzi kuko ibuze mu butaka rwose ngira ngo ni ikibazo niyo uteguye kuboza ifumbire mu buryo busanzwe ya ifumbire y'amatungo cyangwa se ifumbire yandi yo mu kimoteri cyangwa ifumbire iri yayi isanzwe y'ibirundo burya igifasha kugira ngo ibore neza n'uwo murimo w'iyo minyorogoto hari ubuhanga rero bugenda buvumburwa abantu bakora ubushabitsi bashakisha bakoresha n'ikoranabuhanga dore ko mu gihe tugezemo hakenewe ikoranabuhanga ryimbitse kugira ngo n'umusaruro ubashe kuboneka muri ryo gusesengura ikoranabuhanga ariko bibahereye ku binyabuzima bisanzwe kuko hari n'ikoranabuhanga bakoze bakora amafumbire y'imvaruganda ariko ikoranabuhanga rishingiye ku binyabuzima ribungabunga ibinyabuzima harimo no kugira ngo abantu bakoreshe iyo minyorogoto akaba ari uburyo bwiza bwo kugira ngo haboneke ifumbire nziza uburyo rero bwo gukora ifumbire ni bwiza cyane kuko usanga aho ikorerwa nta munuko cyangwa amasaza hari ikindi nuko iyo myorogoto idashobora kugira ahandi ijya uretse muri icyo gisanduku bakoresha igisanduku ifumbire usanga imeze neza nk'itaka yarashangutse neza cyane usanga ari agafumbire kayunguruye kameze neza muri ubu buryo bwo gukoresha iyi myorogoto bashobora gukora ifumbire ikomeye cyangwa se bagakora ifumbire y'amazi bakoresheje iyi minyorogoto ibyo tuzabigarukaho mu bihe byacu biri imbere ifumbire akaba ari ifumbire nziza ikaba yongera nyine umurumbuko w'ubutaka hanyuma bigatuma ubutaka burumbuka tugenda tugana ku musozo rero tuvuze ku mbore ariko n'imvaruganda nayo irakenewe ifumbire ikorwa birimo imyunyu itandukanye igakorerwa mu nganda igakoreshwa ikoreshanywa n'ifumbire y'imborera hanyuma ifumbire ikaba igomba gukoreshwa mu rugero nyarwo kugira ngo itagira ibyo yangiza kimwe n'ifumbire y'imborera nayo hari uburyo ikoreshwa baravuga bati ntugomba kujya munsi ya toni 20 kuri hegitari wumve metero 100 ku 100 hanyuma ku bihingwa ngandurarugo baravuga bati kuri ari nibura baravuga ngo ni ibiro 100 hanyuma ku mboga zigakenera nyinshi bakavuga ngo ibiro 300 cyangwa se 400 kuri ari imwe ku bihingwa biterwa mu myobo baravuga bati nibura wagombye gukoresha kilogramu 50 ku buri mburi mwobo ku nsina baramungorofani ingorofani imwe cyangwa se ingorofani ebyiri ngira ngo abahinzi murabizi bituzabigarukaho mu bigendanye n'imikoreshereze y'izifumbire mu biganiro byacu biri imbere kuko nabyo bisaba tekinike bisaba ubumenyi kuyikoresha neza si imborera ukoresha ni imborera nyamborera koko cyangwa se ni ibyatsi si imborera nziza ni imborera imeze ite si imborera yakoreshwa kangahe imborera ishobora gukoreshwa mu buryo buhe kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka neza ibyo tuzabigarukaho mu biganiro byacu biri imbere gusa badukurikiye mvise ko hari uburyo butandukanye bwo kongera imborera mu butaka dore ko ubutaka buhari bugaragaza ko imborera irimo iba idahagije bitewe n'uko ubutaka butajya buruhuka ntabwo bijya buruhuka kubera ko uhingwa buri gihe ugahora buhingwa 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 wenda bikaruhuka mu gihe cy'izuba ryinshi kubera ko abantu badafite uburyo kuvomerera bamwe ariko bafite uburyo bwo kuvomerera bakomeza bagahinga mpaka kugira ngo babashe kubona umusaruro. Ugiro tuzabigarukaho mu biganiro byacu by'ubutaha, reka duhinire ahangaha.
Imana yaremye umuntu imuha gutegeka ikisi mayikorere neza yishakire kimutunga Bunyarwanda wowe urabyumvute hagora kufata isuku hinga kandi borore kijyambere Abanyarwanda twarahinze turahinga tuzahinga Abanyarwanda twaroroye turorora tuzorora Dufumbire cyane imirima
Naha dusoreje ikiganiro huguka cy'uyu munsi ni ikiganiro twibanze ku mibonekere y'ifumbire ko cyane cyane twibanze ku ifumbire y'imborera aho twasanze ko ifumbire idakomoka ku matungo gusa kwa kundi uba woroye ukavuga uti nzabona ifumbire kuri akonoro y'inka noroye amatungo magufi se nzabona ifumbire nzakoresha ibirundo gusa se ariko hari n'ubundi buryo bwimbitse ushobora gukoresha ukongera ingano y'imborera mu butaka bwawe harimo kuraza umurima harimo gusasira harimo gutaba ibyatsi cyangwa se ibisigazwa by'umusa aruro arimo gukoresha ibihingwa fumbire ari no kwiyambaza ya minyorogoto ugakora ifumbire y'amazi cyangwa se ifumbire ikomeye bityo ukabavonye imborera ishura gutuma wongera burumbuke bw'ubutaka bwawe ibindi tuzabigarukaho ubutaha dusesengura cyane cyane ibikoreshejeze iyo fumbire n'uburyo ikorwa cyane cyane iyo fumbire y'iminyorogoto nuko iboneka naho wabona iyo minyorogoto nyari technology zigenda ziza cyangwa se ikoranabuhanga rigenda rivumburwa cyangwa se rishyirwa mu bikorwa hifashishijwe injo cyuti z'abahinzi nk'iyo myorogoto byo tuzabigarukaho mu biganiro byacu by'ubutaha kubigendanye n'imva ruganda nabyo tuzabigira tubisesengure turi kumwe n'impuguke reka duhinanga ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza no gukomeza kugira imyiteguro myiza y'igihembwe cya kabiri dutekereza ko mugenda mwiyegerezanya usonyongera musaruro zitandukanye kugira ngo umusaruro uzagire ku gipimo nyacyo reka tubashimire rero mukomeze kunogerwa na gahunda radio nyihuguka yabateguriye genari Florentine Mukarubayiza Imana ikomeze kubarinda naho buta
inzara n'umukene bizanyura he turi maso
genda shaka rwose kugura inzungu
cyukuri tubonye urukwavu rubyari nka
bihe byarahindutse ntabwo ari ntacyanze
ikintu na kugira abatekinisiye bajya badukorera inyigo gihingwa gikwira
mu rwego rw'ubushakashatsi ho birumvikana tugendera ku bipimo byafashwe
ahantu hakongerwa imbaraga ni ukubwira ko umuturage wari wese agomba kumenya amakuru akamenya uko ikirere gihagaze kugira ngo abashe gutoranya imbuto none ashingiye uko igihembwe kimwerekana n'imvura arimo cyangwa se riba ari nyinshi
kandi ko bazona rimvise nta miti kuboneka yo gutera mu mizinga
icyo nakwirata iyo mubwira ngo insina hano yarahirimaga kubera ari rwona nta fumbire
urashaka kuba umuhinzi mworozi w'umwuga
urashaka kuganira n'impuguke muri uwo mwuga
urashaka kumenya ibiri kuvugwa n'udushya mu buhinzi n'ubworozi
kurikira ikiganiro huguka
ikiganiro huguka mugikurikira buri wa mbere na buri wa gatatu guhera saa tatu kugeza saa ine za mu gitondo kigasubiramo buri wa gatandatu guhera saa mbiri za mu gitondo
nimucikwe
I will always remember the day you kissed my lips light as a feather and it went just like this no it's never been better than the summer of 2002